ayayga halkiisa raja rajadaanu dhibbaya guusha iyadu dhinacyada kaaba iyadu dhinacyada kaaba dhibkayga halkiisa raja rajadaan u dhibbaya guusha iyadu dhinacyada kaaba dhibkayga halkiisa raja rajadaanu dhibbaya guusha iyadu dhinacyada kaaba sabax dhinacyada kaaba Gayga si an undafo Hayyeni ma dayda dawa Mahay ugu dabara dhiktay Gayga si an undafo Hayyeni ma dayda dawa Mahay ugu dabara dhiktay Mahay ugu dabara dhiktay Sabah ugu dabara dhiktay Gayga si an undafo Hayyeni ma dayda dawa Mahay ugu dabara dhiktay Digayga si an udafo Hayyeni ma dayda dawa Mahay ugu dabara dhiktay Mahay ugu dabara dhiktay Sabah ugu dabara dhiktay Madhoho anigu na dankayga Madhoho anigu na dankayga Dawaaqiya hadal dibaya Erar bawa haay chaalato Walaw taay dima shadayda Si an ugu so daweyo Ana farhadida dowra Si an ugu so daweyo Sabah farhadida dowra Maddoho anigu na dankayga Maddoho anigu na dankayga Dawaaqiya hadal dibaya Darar bawa haay chaalato Walaw taay dima shadayda Si an ugu so daweyo Ana farhadida dowra Si an ugu so daweyo Sabah farhadida dowra Ilaahayga fogeya dalay aqofkii la raja irbaah markaba sara irbaah markaba sara dalilahayga fogeya dalay aqofkii la raja irbaah markaba sara dalay ilaahayga fogeya dalay aqofkii la raja irbaah markaba sara sabah markaba sara Hore ugu dhaqaqo goolkii oo dhaliya guusha maxay ugu dabar adeegtay si aan hore ugu dhaqaqo goolkii oo dhaliya guusha maxay ugu dabar adeegtay maxay ugu dabar adeegtay sabax ugu dabar adeegtay aan hore ugu dhaqaqo goolkii oo dhaliya guusha maxay ugu dabar adeegtay si aan hore ugu dhaqaqo goolkii oo dhaliya guusha maxay ugu dabar adeegtay maxay ugu dabar adeegtay sabax ugu dabar adeegtay madhoho anigu na dhankayga madhoho anigu na dhankayga dawaaqiya hadal dibaya darar bawa haay chaalato walaw taay dima shadayda si an ugu so daweyo ana farhadida dowra si an ugu so daweyo sabah farhadida dowra madhoho anigu na dhankayga madhoho anigu na dhankayga dawaaqiya hadal dibaya darar bawa haay chaalato walaw taay dima shadayda si an ugu so daweyo ana farhadida dowra si an ugu so daweyo sabah farhadida dowra madhoho anigu na dhankayga madhoho anigu na dhankayga دواقي هذا الدبايا درار بواحي جعلاتو ولو تاي ديما شديدا سيان وقصو دويو أنا فرحة دي ذا دورا سيان وقصو دويو سبح فرحة دي ذا دورا.